Bless the teacher. Bless.
Tukugenda mu mayi se birungi byaitubiri muri twe
tuli bana babu.